Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watara to bëgg jënë nga faandu hala Mamadou Sama Seku jom ñal sakrabe hedibe. Baali politique yoga jëm ben holiti wiide wuteji garoji Mali di ben ngara takile labal. To gawatun no kasara wadi le denda julabugu lanaji pinas kewdi bargongaji essence kubbe kenyen to dande mayo ngo. Bangal ndungu mbiyan nyaw bubal yubi sanne fewde e sukabe mbiyan be hitande fa yotar be dubi joy e robe chuy be hembe zato famuli yotar me dan hertande nde do yontere dingun sembe kabaru jamen hande kiki de men talatare noga e juy octobre 2022 bismillah sakiran wuteji lambu mbiyan labu di ngarata ke le mali watu 2024 no holisi dental pelle politique cadre d'échange mbiyan fewi fewal fufu mbiyan wuteji di ngadete e wi ka fedde USR yo ele yewtere grand dialogue yo tamani mbiyan di do haraji di chafa nyande alternaire nde ende yo wi non do kabaru hejo wuteji imran akilu mayga wonko hebane ke da fasango umar wegol fatmata mayga
kanko jottino kabaruji feddinde dum dirta cadre des partis et regroupement politique pour une transition réussie oui fils wotedi ngadi leledi malindi o milaydi laba
fetedde
wotedi di jabire no feso wala ingonga yalla leydi ndi an urani ko min kalente ko fu mi meda nande gollirdi lam uditama le nokkuji di gube jiadin ko be ngoni
te occupé
wotedi labina laba fu di ngadatan non kanko no hum togo lamir fedde dum dirta ISR nde o hollitiri wite
e gouvernement o min jokki do kabaru woteji di dum wadando kaldal e kawral dum moje leydi ndi fandi ya yeso
fedde ndata azikad wonde leledi meden di joti sanne ko sariyaji ko nari bangal woteji di bama leledi meden di kanye ko fedde ndata es nde joinali no ko ka dum e tayre funde do fedde holliti nimse mudun sanne ko yotogol yubbo inde gol yimbe hanbe wotede be wondi e tanude koyde adam dikko kanko lami nde do fedde azikad ke den ko masifi do hen
nouveau major
sukabe haya be jotti be wote mbaro be yimbe ujunaji jeddi e nogay le hitane 2021 fa hande inde mabbe bindaka ana le talkuru fedde edge do tungoji wade le yubo inde farde woteji warde ka fa han wala ko wadi
encore été mise en place
mi tetede wiide woteji de noddete referendum den hani wadde le leedi meden di le mars 2023 woteji president ngada le février 2024 non la mo wiru non
bangal nugal sariaji ngal ben cnt holtivide ngana wana fu yado totundral hakdaji du kabar mudun ka berdibe be holtivide ben mimi hala dun mimi hala tan ko hani wadede fadde ben bibe leddi toto haklaji mabbe do mudun wattu mars 2023 mamadou jarasuba yu goto yimbe ben sariaji to cnt wonko hani imran akilu mayga e telephone ke na fosango alcc
andinde tan wiide dum wana yewtaade nuygal sariya mo leedi malindi joodido mudum ono dum yo nuygal sariya keso binda do mo leedi warta joodade do mudum no kananke laamu hakkundeje o jeyi holitide dum malinkobe o do avant projet nuygal sariya o ko holitan dum le batu ministre en tiagal sobe jabani dum le o do batu ne o latto projet nuygal sariya mo leedi warta joodade do mudum kananke leedi holitan dum malinkobe fa kanyu en du halta ko woni hen wi mudum le woteji mo noddirta referendum
sakira ba to taklaaji mo du kawal yon bangal bemba am Facebook e Twitter pinasi mbien na kewdi de bargongaaji kewdi essence ngone mudur no men hubbi mbeddande yoso mayo to mbeddende julabugo to gawto ndena dum wadi jamma altinere nde e mben jamma tartere dum ne hankin denno sababu mudum kay fa handi andaka seda fu mben seda gonnol ton dum ne hasay trawari mben donno pinas to gawto wonko hanni mben kajo amen ali mega kedana fostango fatmata mayga
eta 5h40
e kinde go wakati 5h bete ngardumi e suko amga mi den joddino lanaji amen fan attondiri kanye lanaji tati goddi mi do wonno e lannade famin juula de bonande o wadi mi waawi dirkintinde lan anka ka tati goddi di kuddi le pinasi goto ana urno bargo temdere gonno di hen de pompe en be garata tawi wala ko be mbawi wande chauffeur goto barmi wala fu maydo
bo hunde man bo buye segina
to bankastun ben joyen kabar ben taka hippike do wuro jah ben le commune sig den no dum wadi nyal latnere noga inay lewrundu hultama wide ben kambe ngadbe bonandaje di ben beddi yiteji do ben gure de kambe be gonno do kaaje den no neddo goto hiddike hen e wi jamar gonde tunde ben bangal bonandaje kaaki ana wodi ben hubugol nokuji nyamri marete kaydo cuudi kewdi to mi ñan ton hultaa wiide mbiyen yimɓe joyo mayi nayon barmi e ley hippngoji dow guure kewɗe commune Timisa cikkitaɓe to Russie en golli ɗum cakkita yontere nde mbiyen cakkita yontere ƴaɓɓide nde heƴaɓe laamu humpiti wiide ɗum yiite wattama mbiyen ley gellel Mama Daga ñande ala 23 octobre ñande altinere nde ɗum 24 octobre mbiyen goɗɗo waɗama mbiyen ɗum ndenno ɗum waɗama mbiyen ñande octobre hitande mbiyen 2023 24 octobre 2022 jafuɗon fande li kabaru ɗi banggal demmal hikka 2022-2023 hultama wiide pooli mbiyen e kuɗɗe na gondi wadde bonandaji to kita e bankas alhaali mo mbiyen kuteji muɗum mbiyen yiyete sanne e li kabaru kettal e wi ardiɓe gollirɗe demmal ndemoɓe kay mbiyen gila joni mboytiki kabaru tiɗal guure Lali Tangara e heƴaɓe amen yogaɓe wonko heɓani hen keɗɗan fosago Ousmane Niali Bouli e Fatimata Mayga
hikka min gaɗi kettal law ka gelle ɗe gaɗa e kettal law toon ɗum waɗi bonande sanne
remoɓe hewɓe ketti guese muɓen illa yonayi ley mabɓe ana hen Abdoulaye Togo ndemowo goto gonɗo bankasa woldi metti makko ko pooli naati ley guese kewɗe gondi e yarde gawri o kabaru goto woni Kita Zoumana Tunkara jokko hoore chambre agriculture Kita hollitti wiide ko jonnora heɓede ley ndunku hikka o ana tiiɗi fa heɓe to Kita to
ɗum waɗi bonande mawɗo haabo gangaje kanƴe polle ɗe fuu bonnama hannden komin dardino ley laamu Kita ɗum wawa waɗede kasi saabu pooli ɗi bonni fuu
Allahye Togo kañum wonno hoorejo agriculture bankas holliti wiide dabareji fuu piyaka yalla ɗi pooli jarooji gawri ana kaɓe saabi o tiɗal ana woodi illa hitande 2008
pooli ɗi ana e wakkati mum en joni illa ley hitande 2008 fa ɗo gonɗenna ɗo ɗi keɓanaka safare fuu bonande majji fanɗa miɗen mbawi wiide hikka ɗum satti mawnude
sini bankas pooli ana gondi e jokkinde bonnude guese gawri to Kita to hooreɓe chambre agriculture holliti wiide joɗa haalaji ana gondi e waddede e kanankoɓe o nokku yalla o tiɗal ana heɓene jogal
leleydi Mali mbiyen ñaw paaluyi ana yirwi sanne ɗiɗo wattuji ɗi goote hooreɓe mbiyen hojo hulmanindo paali ɗum woni PNLP holti wiide mbiyen wotere ley feccere tati fuf yo kabaru paali ndenno ley toggane mabɓe hitande 2021 ɓe holti wiide ko ɓuuri millioji tati yimɓele boni ɓe paali nangui ndenno ɗum waɗi mbiyen ko ɓuuri hewde ɗum yo sukaɓe hakkude duuɓi hakkude hitande duuɓi joyyi e mbiyen rewɓe cuyɓe ndenno kanko Lali Tangara wonko keɓen keɗe fayisango arsisi Fatimata Mayga
makan jara wondi e suka muɗum duuɓi nayyi lennaɗo suud doctorore saabi ɓuuɓal ɓattaɗo suud ɗo wonɗo Yayi Trawle kañum du ana wondi e sukkulla suka makko mbaro duuɓi jetti ana lennaɗo kañum du kanko du ñaw ɓuuɓal o woni makko ɓeɗo saraɓe ɗiɗon kañum en ka fuu holliti wiide ɓoɗɗi ana heewi sanne e oɗo wakkati
ɓingel an gaddimi gamo sella keefi woni e makko ɓiyan gorko mo duuɓi jetti gaddimi ga en keefi o mawni e makko hoore nde mo wullanta fa ɗum nawi jokka o moɗa crise ŋaji
le nduɗo suudu to chafaje yeyete jama ana heewi ɗon jeeyo leɗɗe o holliti wiide ko heewi yimɓel ngaroɓe ɗonɓe fuu chafaje ñaw ɓuuɓal warta sodde toɓo ngo ɓeydade jameji tunnuɗi ɗi ilata saabi bini ɓeydagol ɓooɗiɗi kanjine eɗi keewi torda Mohamed Agibou Diallo jeeyo leɗɗe
miɗen cotta safareji kewɗi safareji keefi durma kañe dande nawore caggal ɗum min gon safare ñawuji mawɗi hono tension kanye diabete ka e wakkati mo gonɗen ɗo safare ɓurɗo sodede woni safare keefi
Vincent Sanogo yo conseiller le heƴo kumaniɗo haɓude ñaw ɓuuɓal o le leydi amendi o wiide ɓeydagol ñaw ɓuuɓal o le oɗo wakkati toɓo mawngo darde muɗum ana hen omo narda jamande teddina dabireji kolitaɗi wiide ana wawi sakkade ñaw ɓuuɓal o wuwa nokkuje mumen fa laaɓa wakkati fuu
hikka keefi satti mawnude dina rawani saabu hikka toɓoji ɗi mawni dina duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi ɗum du ana laata sababu waddude keefi ka min mbawa haalde haddu yimɓe no foti ko rawani talkiɗi min kolla ana yotto yimɓe 100,000 mo keefi laati sababu mum en
Vincent Sanogo jokkintini wiide fa wawde haɓude ñaw ɓuuɓal o wonɗati ɗi kanankoɓe kumaniɓe callalle leydi itti le hakkude majji ana hokkude jamarde arkileji cuwaɗi mere mere wadde imma daraji fa peso sukaɓe wayde ɗum fuu ñaw ɓuuɓal o ka ana wondi masimbinde yimɓele leydi
sekrabe men do en katane kabar jom hande micitonata va sat fufum tradu be mala men 3w.jotamani.org mando don viamo 3320 do sede yotreme dan robe yotreme dan du robe hande ana yobi du men batu modo kabar golle ngada do yude sappo jiddi yade noga didi octobre ben bamako do den no kambe hono kambe robe jiri kabar mu tama himiji mabbe ngatana ma hakilo le ko hawro e du mu musammali su ko e ben hejabe am yogabe won ko hebani keda fostango mi Ousmane Nyalibou li onkire jam
Ewi o debbo goto kawrde nde jonde kaltidal hakkunde bibbe leedi ni an waawi wadde fa dejere hebe le mali le o wattu moti dallaaji wodi ewi makko hawrugol syndicat ngaji kewdi dun wadan fa kaltidal wada
normalement c'est une arme pour apaiser
ko hani kay yufkul basi kun tangul hore dejere wonande kala gonbe e raf kawron den on hani jaati goro fuf hun tan hore kaltidal wakati jun o hewti dido seraji fuf na le leedi ndi fa hunde biltata ko ciagal jodo hala ngal kaltidal tan holare hotete hakunde woni be kabar mudu
confiance mutuelle entre les acteurs
fu etawe de rewbe hebe wobbe wombe bal syndicat ngaji kolliti wide ngal kawrital balde jeego wadi fandarte hon hani wadede fa dejere wada be kolliti wide syndicat ngaji di anakani janginede gollobe kollite her woni fanda syndicat ngaji madame tanja fatoumata dede keita wa e syndicat gollobe le ministère humuninde hajuji mali gondi sella
le débat ont permis de comprendre pas mal de choses
tutundral haklaji di latigi sababu be dola di famu do ko hewi goto hakkeji syndicat ngaji di yo e misalo tawrade suudu ina wajjati wiide hewbe andana odo kabar o hakkunde syndicat ngaji di yobitere li golle syndicat ngaji di yo sabi rafi andal saraji di so na dum son ni don andani di do saraji di kartidal newato sane hakkunde patrona lam ko be kany syndicat ngaji di
le patronat les autorités les syndicats
madame Bouare Kabasi Maga woni joko secrétaire général Sinabou Segou fed humunide jande ley leyire o liti wide himmeji makko kuncenama hore ley ko hani daranede e ley o batu hakkuni bibbe leydi ndi
il y a plusieurs de nos recommandations quand même qui ont été prises en compte
ko hewe himmeji amen di ngatanama hakkilo hala ngenari memama njudi hertandi e do sifa gulleji e do jogola sifaji hakkunde gullirde furbade humtande hore dun baru juddi adadu wete 3e class ngonno do dubi sappo en nay wartide dum dubi jetti dina amen kay yo ngenaari hebe ele kala gede goldirde
mais quand même on espère avoir des primes surtout dans chaque corporation
tiagal di golleji hawrube e obatu kolliti tobbe temedere e chapande tati e jena kande humcenede hore le majje ana hen fondude ngenaariji kany yodugol sariya golle yala jo ingul syndicat ngaji ana labine